Hey girl, why a boy run down now? So sweet like banana now. Oh na 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 na. From the first time I met you, katila vila wanti fetwe sana. Omana wabalunji zikiliza kutimbenu. Kubisenge vyumutima kwambe. Kareti kula vye baby mama. Au kubikula ko, kulabe ko. Kafeti kakalunji. Maino lulunji mwanjo batika bulunji. Day day, pretty face, nice eyes. Girl, you shine so bright. Like a diamond ring, ring, ring. Kayo kuchifana nicho. Yagala kulaba kuchifana nicho. Kanemoli kendebu na ila sigala kulabila kwa nukifana nicho. Kayo kuchifana nicho. Yagala kulaba kuchifana nicho. Kanemoli kendebu na ila sigala kulabila kwa nukifana nicho. Yagala chimanye tiwesi kulabye. Seba kasiria sinyo nindirirolu na kuroli dadia. Asanyu matanyu kwa sabe chochoyo ya. Sante wezi vijo ya kwebaku. Ebyo kujula tebi chali wa muka mai ande yukira. Nanzatira kubo kazi awali banju kerela. Mutanya kalo nimba. Payo kela vinci kweno basilisa. Neba somo wangela no vale mesa. Vale mesa na la 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 la. Payo kuchifana nicho. Yagala kulaba kuchifana nicho. Kanemoli kendebu na ila sigala kulabila kwa nukifana nicho. Payo kuchifana nicho. Yagala kulaba kuchifana nicho. Kanemoli kendebu na ila sigala kulabila kwa nukifana nicho. Newewe lana wewe la mugu. Kasana goku wajazo pula mulamu. Yego mama mulamu. Awa mugano bakara mudedide. I wanna see your pretty face in the morning. Come and me take you back again. Go follow me wife. Take you no more. Boku ita no taja. Niku wakati muku. Gato picking up. Gato chimani yekwe kusula no uza. Nembile sobi yange yekwe kwenawa. Muwala wefu sobula muwangino.
Bayo kuchifana nicho. Yagala kulaba kuchifana nicho. Kanemoli kendebu na ila sigala kulabila kwa nukifana nicho. Kayo kuchifana nicho. Yagala kulaba kuchifana nicho. Kanemoli kendebu na ila sigala kulabila kwa nukifana nicho.